I'd like to share a portion out of 2 Chronicles from the first chapter.
Sizofunda incwadi yeChronicles zesibili isahluko sokuqala.
Before we read, let us pray.
Singafundi ake sithandaze.
Lord Jesus, as has been prayed, that you would bless your word to us, I ask that you would also grant us the words and the right thoughts, that even the meditations of our hearts would be acceptable in your sight.
Nkosi Jesu, njengoba seceliwe ukuba wena ube kanye nathi ubusise lenkonzo. Nami Nkosi ngicela ukuba usiphe amazwi, usiphe Nkosi ukuhlakanipha kwakho. Ukuba uNkulunkulu izizindlo zethu namazwi ethu amukeleke kuwena Jehova.
Amen.
Amen.
I would have liked to have read the whole portion, but to make it for time, make up time, verse 11. God replied to Solomon, because this was in your heart, and you have not asked for riches, possessions, honor and glory, or the life of your foes, or even for long life, but you have asked wisdom and knowledge for yourself, that you may rule and judge my people, over whom I have made you king.
Besingafunda sonke isahluko, kodwa kunqamulela ngcono siqale evesini leshumi nomuvo. Wayesethi uNkulunkulu kuSolomoni, ngenxa yokuba lokho kwakusenhlizweni yakho, ungacelanga incebo nemfuyo nodumo nokuphila kwabakuzondayo, futhi ungacelanga mihla eminingi, kepha wazicelela ukuhlakanipha nokwazi ukuba wahlulela abantu bami engikubeke inkosi phezu kwabo.
We read thus far.
Sizofunda sigcine
la. Here we hear of Solomon.
Lapha sifunda ngoSolomon.
Solomon was the son of King David.
Solomon wayeyindodana yenkosi uDavid.
Am I right to say he was the son of Bathsheba?
Ngivumele ukuba ngisho futhi ukuthi wayeyindodana kaBathsheba.
How can't we triumph and praise God that he can grant man forgiveness and repentance, and he can make all things new.
Asijabuli ngani, asiqashi ngani, ubonga, nokubona, indlela uNkulunkulu, umusa wakhe, indlela athethelela ngayo, asho ezwini lakhe ukuthi bheka, ngenza konke kube kusha.
The son born due to sin died.
Ingane ezalwe ngenxa yesono.
And if you bear something out of sin, it will die, it will perish. You will have no joy at it. You will be devoured and eaten up by it, and you'll have to lament at it.
Uma wena uthule ngento embi ngesono enhlizweni yakho, leyo nto izokubulala, leyo nto izokuqeda, leyo nto izokubhubhisa esikhundleni sokuba ubuyilethe obala ubuyiveze obala ekhanyeni.
But how wonderful for that spirit that comes from God, from heaven, and grants a person insight and enlightens him as to the abhorrence of his sin.
Kodwa uyisimanga kangakanani lo musa kaNkulunkulu, lo moya kaNkulunkulu, ovele ezulwini, owehlela kumuntu, ukuba wambule kumuntu, nesono esibi kangakanani, esijule kangakanani, ukuba sibe sobala.
And what a pity that people have to be confronted and may be told in their faces before their very noses and try and lighten them from the erring of their minds and their hearts, and they are still not able to acknowledge and to see.
Kunzima kangakanani ukuthi umuntu udinga uzumqonde, khulume naye, uzame ukumkhanyisela ngento embi ngephutha lakhe, noma usumkhanyisela akaboni, akezwa, noma uzama ngandlela, noma usumtshele ekhaleni akezwa.
But oh, for the spirit of David amongst God's people, that nobody had to tell him. His heart, not only his heart, his body wasted away, his bones dried up within himself when he realized that it was against heaven that I have sinned.
Kodwa Musa owehlela uDavide lithi iBhayibheli amathambo akhe ashayana ezumhlungu, wazibonela ukuthi akonanga nje kuphela kumuntu kodwa wone kulizulu.
And heaven could rejoice at the repentance of one soul.
Izulu liyajabula ngumphefumulo odwa nje ophendukayo.
And heaven imparts that joy with those who are connected with heaven, who have that spirit that is from up yonder.
Izulu liyayiletha leyo ntokozo kulabo bantu labo abaxhumene nalo izulu, ula uxhumane nezulu ngale.
And David, I say it my words, he bore after that another son.
Ngingakusho ngamazwi wami ukuthi emva kwalokho uDavide wazala enye indodana.
And this son, God loved.
Lendodana uNkulunkulu wayithanda.
Children, do you want to be loved of God?
Bantwana nini niyathanda ukuba nithandwe uNkulunkulu na?
What do you want to love?
Uthanda ukuthandani wena?
One thing we shouldn't love is love not the world, neither the things that are in this world.
Okumele ukuthi ukwazi ukuthi akumele ukuthi ukuthande wena izwe nezinto ezisizweni.
And we as young people, we constantly have to check that our love is right.
Tines basha, kumele ukuba sihlezi njalo sihlola sibukisisa ukuthi ngabe impilo zethu zisese simene silungileyo
na. We love those things that God loves.
Sithanda lezo zinto uNkulunkulu ayithandayo.
So that God will love us. The Bible says, if I'm not wrong, of Solomon when he was young and God loved him.
Kwalo uNkulunkulu ezosithanda kusezwini lenkosi kuthiwa uSolomon esemncane uNkulunkulu wamthanda.
The choir just sang now. Ich bin das A und das O, Anfang und Ende. I am the beginning and the end.
Ikhwaya iculile manje lapho uNkulunkulu ezethula yena uthi ngingoqala ngiyisiqalo futhi ngiyisiphetho.
Is God your the beginning in your life? Child, teenager, is God the beginning? Woe to you, and your life will be cursed. You have heard it, you know better. You should abide by that, God being your beginning and God being your end. You will still be put into the test, into the fire, into judgment. And can you continue with what you are busy with such a God who's above you, who weighs your deeds?
Nina bandabasha, nina matinage, nina bandabasha. Ngabe niyamthanda yini uNkulunkulu? Ngabe impilo yenu ihamba kanjani? Niyaqonda yini ukuthi uNkulunkulu osezulwini ubuka yonke futhi lithi izwi lenkosi uyothatha yonke imisebenzi yethu nezenzo zethu aziyise ekwahlulelweni. Mhlawumbe wena uhlezi la uyayigqaja uthi wena wazi konke uqonda kangcono izinto. Qonda into eyodwa ngemisebenzi yakho usazokuma wahlulelwe ngayo.
And that a night God appeared to Solomon at night.
Ebusuku uNkulunkulu wazibonakalisa uSolomon ebusuku.
Who appears to you at night?
Wena uvakashelwa ubani ebusuku?
God appeared to him.
UNkulunkulu wazibonakalisa kuye.
God could speak to him.
UNkulunkulu wakhuluma naye.
Aren't you troubled if God doesn't speak to you? Yes.
Usupheki yini wena uma uNkulunkulu engakhulumi nawe?
Yes, he speaks to the leaders.
Yebo mhlambutha uyakhuluma nabaholi.
Yes, he speaks to sizabantu.
Yebo uyakhuluma nosizabantu.
He speaks to my father and mother.
Uthwe nawe uNkulunkulu uyakhuluma kubaba wami nomama wami.
But doesn't it trouble you? God speak to me even at night. I will spend my night with you.
Akukuhluphi yini ukuthi uNkulunkulu angakwazi ukuthi abe kanye nawe, achithe ubusuku nawe?
Ask, what shall I give you?
Buza ukuthi cela ukuthi ngiyakuphani, ngingakunikeza ini?
How can Solomon not ask for riches, possessions, honor, life of the foes, long life, but you ask for wisdom and knowledge to rule over my people?
Kwabangani uSolomon ukuba angaceli imfuyo, angaceli udumo nokuphila kwabamzondayo, angacelanga futhi imihle eminingi, kodwa wacela ukuhlakanipha ukuba kwazi ukwahlulela kahle abantu bakaNkulunkulu.
Solomon realized, God has made me king.
USolomon waqonda ukuthi uNkulunkulu ongenze mina ngaba inkosi.
Not my doing.
Akubanga ukwenza kwami.
In the previous chapters in 28, his father speaks to his son, verse 6, and he said to me, this is what God, David says, He said to me, God said to me, Solomon, your son, shall build my house and my courts, for I have chosen him to be my son, and I will be his father.
UNkulunkulu uyazikhulumela uthi uSolomon indodana yakho nguye oyokwakha indlu yami namagceke ami ngokuba ngimkhethile ukuba abe indodana yami mina ngibe nguyise.
And what did he say in verse 9? And you, Solomon, my son, know the God of your father. Serve him with a blameless heart and a willing mind. For the Lord searches all hearts and minds and understands all the wanderings of the thoughts. If you seek him, you will find him. But if you forsake him, he will cast you off forever.
Uso lesi yasahloko 28 uthi wena Solomon ndodana yami yazi uNkulunkulu kayihlo umkhonze ngenhliziyo epheleleyo nangenhliziyo ethokozayo ngokuba uJehova uhlola izinhliziyo zonke uqonda zonke izizinto zemicabango uma umfuna uyafunyana nguye kepha uma umshiya uya
How King David tried to impress this on his son.
A
father's admonition. A father in his old age.
Ubaba wakhe eseneminyaka eminingi ebudaleni bakhe.
A father who wrote psalms.
Ubaba owabhala amahubo.
And in his old age, his heart was still crying out to God. I don't know whether this is a Psalm of David, Psalm 71.
Verse 9.
He says, may I read it in German? Verwirf mich nicht. Zur Zeit des Alters, beim Schwinden meiner Kraft, verlass mich nicht.
Ungangishiyi ekupheleni kwamandla ami.
Denn meine Feinde haben über mich geredet und die nach meinem Leben trachten, miteinander beratschlagt. Sie sagen, Gott hat ihn verlassen, verfolgt und ergreift ihn, denn kein Retter ist da.
Ngokuba izitha zami zikhuluma ngami, nabawuhlomele umphefumulo wami, bayahlebelana. Bathi uNkulunkulu umshiyile ngizinelani ngibambe ngokuba akakho osindisayo.
Verse 18, yes, even when I am old and grey-headed, O God, forsake me not, but keep me alive until I have declared your mighty strength to this generation and your might and power to all that are to come.
Evesini leshuni shakalombeli 18. Futhi maunga ngishiyi. Nga ngimdala ngiyimpunga ngize ngishumayele ingalo yakho kuso isizukulwane amandla akho kubo bonke abezayo.
Do you hear the prayers of those who find favor with God?
Uyawuzwa yini umkhuleko walabo abathola umusa kuNkulunkulu?
May I just say something, maybe to you who have made a covenant with the Lord. Remember your promises that you made to the Lord. And we also wish to relate to the promises of God. In this footnote in this Bible, I've read it, I think, for the first time. God's promises to men invariably are dependent upon the other party to the covenant meeting his conditions, whether he says so at the time or not. So God's promises are dependent on the other party, whether the other party will meet his conditions.
Iy'thembiso zikaNkulunkulu zincike kolunye uhlangothi uma lolu hlangothi luholwa uNkulunkulu.
In verse 7, we find him promising to establish Solomon's kingdom forever. Yet in 1 Kings 11, verse 9 to 11, Verse 11. We find that God became angry with Solomon for all his later degenerate and abominable conduct and his treachery of heart towards him.
Sithola ukuthi uNkulunkulu wayiqhelanisa no Solomon ngenxa yeziphambeko nezinto eziyisinengiso azenzayo uNkulunkulu kayihlanganisanga naye.
And without mercy, except for David's sake, God declared the kingdom would be torn from him.
Kwathiwa umbuso wakhe uyohlukaniswa kuyena uphela ngenxa nje kaDavide, kodwa ngesingaye ngenxa yokwenza kwakhe uNkulunkulu wayeqhelanisile naye.
Was God breaking his covenant with Solomon?
Ngabe uNkulunkulu wayezahlukanisa nezivumelwano esenzile noSolomon na?
No, Solomon had broken and nullified that covenant long before it no longer existed.
USolomon nguyena owazenzela lezi nengiso, wayihlukanisa yena ngokwenza kwakhe nangeyinengiso lezazenzayo, kwaba uyena ozehlukanisa noNkulunkulu.
There was now no promise for God to keep.
Kwangasekho isithembiso sikaNkulunkulu ayesengasigcina.
Christians are prone to think that God will keep his part of the bargain, whether they do or not.
AmaKristu acabanga ukuthi uNkulunkulu sayoqhubeka nokwabusisa noma wone sephambukile endleleni engasenza izinto, bacabanga ukuthi ibusiso zoyizela nje.
But the wisest man who ever lived died knowing that God is not mocked.
Kodwa umuntu ohlakaniphile ufa enalokhu uqonda ukuthi uNkulunkulu akanakuhleka, uNkulunkulu kahlekwa.
He inevitably deludes himself who attempts to delude God, for whatever man sows, that and only that is what he will reap.
Umuntu uzahlukanisa yena noNkulunkulu ngezenzo zakhe. Kuyiqiniso lifezekizwe kwabaseGalathiya ukuthi lokho umuntu akuhlonyelayo noma kanjani uyokuvuna.
If you seek him, inquiring for and of him, and requiring him as your first and vital necessity, you will find him.
Uma umfuna, umfunisisa ngenhliziyo yakho, nangomphefumulo wakho, nangakho konke kwakho, noma kanjani uyakumfumana.
But if you forsake him, he will cast you off forever.
Kodwa mawumala naye uyokwala, uyokulahlela ngaphandle inguna phakade.
David was telling Solomon all this.
UDavide wayetshela uSolomon zonke lezi zinto, onke lamazwi.
But as the new king grew in power, popularity, and personal aggrandizement, step by step, he set himself up as privileged to ignore God.
Kodwa umbuso wakhe lapho ukhula kwenzeka zonke izinto, inhliziyo yakhe yaba nokuyiqhaja, wabona ukuthi yena uyakwazi ukwenza izinto, kanti ngaleyo ndlela sekukuhlukana kwakhe, uyayihlukanisa ngaleyo ndlela noNkulunkulu.
In all his wisdom, he failed to comprehend that something greater and more exalted and more majestic than the temple is here. Something more and greater than Solomon is here. Matthew 12:6.
Wakhohlwa walibala ukuthi kukhona okumqoka kakhulu kunethempeli. Kukhona okumqoka kakhulu kunokwenzela izinto uNkulunkulu, lokho esithola encwadini kaMatthew 12:6.
Who is the essence of your life?
Ubani wena lonomqoka kangaka empilweni yakho?
What is important to you?
Yini emqoka kakhulu kuwena?
Maybe you say, well, I've got a business to see to.
Mhlawumbe wena uthi hayi, kukhona ibusiness okumele ukuthi nakanjani?
If you are though aware of the fact that this business God gave me, then be a faithful servant, not of your business, of God, who gave it to you.
Kuyisipho esivela kuNkulunkulu, hayi ukuthi inhliziyo yakhe ithatheke ngaleli business ngoba unalo nje ngenxa kaNkulunkulu kuphela.
Because Solomon at night said, you have made me king in my father's place. It was his own words that uttered it.
Solomon qobolwakhe uyo washo lamazi ukuthi wena ungenzile ngaba inkosi esikhundleni sikababa. Lamazi aqhamuka kuyena qobolwakhe.
Whatever you possess,
noma yini onayo,
whatever position you have,
noma unasikhundla sini,
don't be like a politician who can change the law to his own favor.
Musu kuba njengosopolitiki ohlale guquguquka eguqula iitatimende zakhe enzele ukuba sibeke ngendlela esizovuna yena.
And the previous law verdict is you are guilty. You change the law, I'm unguilty, not guilty.
Esiphambili kube khona umthetho nento uNkulunkulu ayikhombayo ukuthi wena umubi enhlizweni, wena uyawuguqula uthi hayi mina ngimubi.
Don't make your Christian life picture of corrupted politics.
Musu kuthatha impilo yakho yobuKristu uyenze uyifanise no nobupolitiki okunokungcola phakathi okuno okunokune corruption.
How come do you start so well? How come are you loved by God? And lose it. And end up being a castaway. I think on the house of our grandfather, he had written this over the doorpost of his door.
Ngikhumbula lo mbhalo la ngemuva owawubhala umkhulu wethu wayobhala endlini yakhe njengoba siubona lapha.
And our father's cry was, let us write it here as well. That's our prayer.
Umkhuleko baba kwaba yilona ukuthi lo mbhalo lona siwuthathe siwubhale lapha ngoba yiwona umkhuleko wethu.
And that's why how wonderful this psalm that I read it today, I think for the first time. The old pleading, Lord, in my old age, do not forsake me.
Ingakho ngifunde nomthandazo. Ngiqala nga kuba ngifunde, mhlawumbe ngiyaqala nga ukuthi ngifunde nomthandazo. Ukuthi ha uNkosi ensukwini zami zobudala ngigcine.
And we youngsters, we don't know a whiff, maybe, of the prayers of our leaders. We don't know their prayers that they are praying to God. And maybe we can make a mockery in our hearts. We make a mockery of it, not knowing.
Abanayo ngathi mhlambe noma bekukhulekela mhlambe niyababhuqa niyabhuqa ngayo niyabhuqa ngakho ningaqondi ingqikithi nenjula yomkhuleko wabo besikhulekela.
And if you want to be part of the heavenly throng,
uma ufuna ukuba kulesi sixuku sasezulwini,
if you want to say, Lord, be my beginning, be my end,
I hope
you have understood the verses that I have read.
And
that your heart will be crushed. And you'll be watchful what comes out of your mouth. Lest God hears them. Let us pray.
Stand us.
Oh Lord, send us your spirit of truth. To lead us into the truth. We say so many things. We have so many verdicts. We have so many thoughts milling around within our minds and maybe even our head. But if your spirit takes hold of us, we will be those that cry out for mercy, that seek grace, and that are prepared to turn from wicked ways.
Kodwa Nkosi, uma imphefumulo yethu ibanjwe wena Nkosi ngaleyo ndlela siyokhala sifuna umusa kuwena, umusa wodwa.
and then you can love us. And that our praise will be acceptable to you. Work mightily that your gospel will even be able to flow through our lives.
Sebenza Nkosi ngamandla akho ukuze Nkosi ivangeli lakho libonakale ligijima ngempilo zethu.
That we can be vessels fit for the Master's use.
Sibe izitsha ezilungele ukusetshenziswa inkosi yethu.
That you can do great things, that your name may be great amongst the
nations.
That you can bring that about in our lives which will please you.
Bese Nkulunkulu sileta konke kuwena empilweni zethu lokho ongakuthokozisi wena.
Bless also this coming week.
Busisa Nkosi naleli sonto esizongena kulona.
May it be a special week, day after day.
Kwangathi Nkosi ngaba isonto iviki eli special usuku nosuku.
To the glory of your great name.
Kwenziwe igama lakhe elikhulu, ukuze kwenziwe igama lakhe elikhulu.
Amen.
Amen.